aho mbona Minisitiri w'Intebe yagaragarijwe ibyagombaga kubanziriza gukundisha Abanyarwanda ibikorerwa iwabo. Birebye mu kinyamakuru makuru kiya kadomo rwabarandika kubwo Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda Anastase Murekezi yagezaga ku nteko ishinga amategeko imitwe yombi inzira yo kubaka inganda zo mu Rwanda kuva mu 2010 kugeza 2015 ndetse na gahunda yo gukangura Abanyarwanda gukunda ibikorerwa mu gihugu. Abagize inteko ishinga amategeko bamugaragarije ko hari ibyagombaga gukorwa mbere yo gukangurira abaturage gukunda iby'iwabo. Nkuko bisanzwe rero rimwe mu gihembwe Minisitiri w'Intebe agirana n'Inteko Ishinga Amategeko ikiganiro kuri gahunda za Leta. Muri iki kiganiro cyabaye ku munsi w'ejo, Minisitiri w'Intebe Anastase Murekezi yabwiye intumwa za rubanda abadepite n'abasenateri kugereranije no mu myaka itanu ishize hari urwego rushimishije inganda zo mu Rwanda zimaze kugeraho. Hari naho hahereye avuga ko ngo Abanyarwanda bakwiye kureka icyo yise umuco mubi wo gukunda ibikorerwa mu mahanga by'umwihariko imyenda ya caguwa. Yagize ati "Uretse n'ikibazo cy'isuku nke, imyenda ya caguwa ntabwo ari mishya. Urubyiruko rugera kuri 300 rwahawe amahugurwa yo kudoda imyenda. Hari na gahunda yo kongereza ubushobozi uruganda rwa itegisirwa n'impamvu yatuma Abanyarwanda badakoresha ibikorerwa mu gihugu." Abadepite batandukanye rero barimo nka Honorable Mureshyankwano Marie Rose ndetse na Honorable Gatabazi Jean Marie Vianney bagaragarije Minisitiri w'Intebe ko hari ibyagombaga kubanza gukemurwa mbere yo gushishikariza Abanyarwanda gukoresha ibikorerwa mu Rwanda. Honorable Mureshyankwano yagize ati "Umunyarwanda agura umwenda wa caguwa ukaramba kandi yawuguze make. Mbere yo kumushishikariza gukoresha ibyo mu Rwanda hagombye kubyongerera ireme." Kimwe na mugenzi we Gatabazi nawe yagize ati "Kuba umuturage agura caguwa si umuco mubi, ni ubushobozi buke, akwiye kongererwa ubushobozi akabona gucika kuri caguwa." Izi ntwa za Rwanda rero zabaje Minisitiri w'Intebe niba bitari gushoboka ko habanza hakubakwa ubushobozi bw'inganda zo mu Rwanda mbere yo guca intege ibyinjizwa mu gihugu, maze asubiza ko kubica intege bizakorwa gahoro gahoro hazamurwa amahoro, ari nako abaturage bashishikarizwa gukoreshwa ibikorerwa mu Rwanda. Ngira ngo iyi nkuru Vitari niwe yayirekera ahangaha, igitekerezo kirimo kirumvikana
cyane ko n'ejo ariyo twagarukagaho tuvuga tuti ese
igihe cyari kigeze
ko imyenda ya caguwa icika hakaza imyenda mishya ikorerwa mu Rwanda. Twibaza tuti igihe cyo kugera byaba ari byiza binakozwe iki gitondo cy'itariki 5, ariko none tukareba ku biciro n'ubushobozi bw'Abanyarwanda, GDP per capita umuturage w'Umunyarwanda ashobora kwinjiza amafaranga angahe mu gihe runaka. Ese aya mafaranga ashobora kuguramo umwenda mushya sugeranije n'uwo yambaraga bimeze bite? Gusa nanone ku rundi ruhande icyo nemera nuko ibisubizo nuko nemera ko buriya rimwe na rimwe kugira ngo umuntu akire indwara mukabanza kubabara, icyo cyo ndacyemera
akanayivuga
kanababara bishobora kuzagorana, ariko wa mugani nanjye ku rundi ruhande araho mbona kwambara nibyo twavugaga ejo by'ubukoroni, kwambara imyenda yambawe n'abantu utazi abari bo guturuka mu gihugu utazi icyari cyo utazi n'ibyo bari barwaye utazi ibintu byinshi.
Ariko nanone rero nibyo ngira ngo guca caguwa n'Abanyarwanda abo mwaganira bashobora kukubwira ko wenda nawe kwambara umwenda ari uwambaye bitamugwa nabi, ariko hari ku rundi ruhande Abanyarwanda bafite ubushobozi ko uwo mwenda uzakurirwa muri itegisirwa cyangwa se mu rundi Rwanda rushobora kuzubakwa. Hari ubushobozi bw'uko umuturage wa wundi waguraga umwenda w'ijana azagura umwenda w'ijana uturutse mu Rwanda.
Ubushobozi nicyo wenda nicyo Minisitiri w'Intebe n'abagenzi bagomba kureba, bakareba uburyo izo nganda zikozwe zigiye gutangira gushyira imbaraga mu gukora imyenda harimo na za itekserwa, bakareba uburyo wenda ibiciro bisa naho bijya hasi ugeranije n'indi myenda mishya tuzi mu isoko. Kubera ko urabizi Alphonse, ipantaro nziza nshya, reka tuvuge ngo tureke kuvuga ngo nziza, ipantaro nshya y'abagabo nshya ntabwo ijya munsi y'8,000
inshya
itarambawe
idodesheje ariko y'igitambaro.
Oya, ntabwo mvuga idodesheje, simvuga imwe bajyana ku batayo ngo badode, zimwe zida zidoze twita ngo nizo mu maduka. Harimo amajinzi, harimo aya matisi.
Ibihumbi 8 wayibona burya?
Umunani wayibona buriya, niyo mafaranga make.
Uh-huh.
Ukazamuka ukagira 10, 12, 15, na 20, na 20, na 5.
Na 30, na 35, bitewe n'ubushobozi.
Bitewe n'ubushobozi. Ni ukuvuga ngo igiciro cyo hasi cya make ni amafaranga mu 8. Ariko wagenda Nyamirambo kuri street ku muhanda, ukabona icya 5.
Wenda reka dufate urugero kuyingi wenda y'8,000. Buri muturage wese mu Rwanda afite ubushobozi bwo kuyagura ipantaro y'8,000.
Ubwo turizera ko kubera ko bigiye gukorerwa mu Rwanda bizajya hasi cyane cyane ku itaka, kubera ko iyo ngiyo wenda ibikorerwa hanze hakajyaho umusoro, hakajyaho transport, ibintu wenda bikozanga ibiciro byazamutse. twizere ko wenda izingana zo mu Rwanda zizagenda ibiciro zikabikubita hasi ariko icyo nemera cyo iki nemera cyo iki gikorwa ni cyiza nge ndagishyigikiye ku giti cyanjye nicyo ni igitekerezo cyanjye hari imyanzuro yagifatwa ikabanza ikagorana ariko nyuma ikaza gukunda urugero ni nko kwambara inkweto iki kintu hatangirwa amabwiriza atangwa yo kuvuga ngo ntakagire umuturage wambara ibirenge bari bazaga tse ntiyakiri kare ubuze umuturage yose afite uburenganzira bwo kwamba afite ubushobozi bwo kugura inkweto ubuze bimeze gutya ariko wabonye ko sinzi ushobora kumara umwaka
utabona umuntu ariko rero
wambaye ukuri ku birenge
ariko rero kwa ibijyanye n'inkweto ngira ngo ubona ko hari uburyo kibyorohejwe ariko nizambarwa si ntabwo ari izo mu Rwanda
ni nabwo atangiye kwinjira za boda boda
ariko ubona ko nibura byarohejwe kuko munsi y'igihumbi umuntu utirarira cyangwa se ikira hejuru ashobora kuyabura inkweto yambara
yabona inkweto
yabona boda boda yambara ubwo rero wenda ni imyenda hazashakishwa uburyo izo nganda izaza ariko zikora imyenda wa muturage wo mu Rwanda nawe azisangamo bitari ukuza na wenda inganda gusa ngo zikora imyenda ejo nawe zenguha urugero hari inganda zimwe na zimwe zikora ibintu bitandukanye hano mu Rwanda ariko wajya kureba ugasanga uburyo umuturage wo hasi uyu usanzwe uciriritse yagira ku ibyo bintu byakorewe mu rwo Rwanda ugasanga ni ibintu bisa n'ibitoroshye ugasanga ni ibikomeye ufashe urugero wenda nk'inganda zitunganya amata amata avuye ku ruganda aho usanga iritiro ihagaze ku mafaranga icyatanu sintekereza ko buri munyarwanda wese ashobora kuba yagura ariya mata aho iritiro igura icyatanu kandi ubusanzwe hari ni bamaze gukoma ni ushobora kubona kuri 2500 200
iritiro igura icyatanu hehe
amata ava mu nganda nta usanga iritiro y'amata igura icyatanu
ntaho nzi
hehe
iritiro nzigura igura ni hagati ya 300 na 400
Hey, sinzi wenda aho ubibona
litiro cy'atanu aho ngaho urambeshye fo litiro ntago igura icy'atanu ahubwo kereka wenda
ketse wenda iki
sinzi ariko ushobora gusanga wenda aho mpahira bitandukanye
abafunitse aho igura abafunze
oya ni amasukano
navuze afunze
afunze
kandi nubwo ayo ngayo nubwo abafunze n'abanyarwanda bemere kunywa amata afunze neza si ngombwa ngo banywe amasukano ngo wenda nubwo agiye
okay reka dufate inyange dufate highland dufate andi buraharya naya niyo nabonye ari tura dufunitse ari ezira ziba ari mililitiro 500 ni litiro ziba zirimo dushashe
ziza ni mililitiro 500
ziza ni mililitiro 500 kaba kagura hagati ya 500 na 600
none ubwo litiro nangahe
litiro ubwo urumva yagenda ikagera mu cyabiri tubaye ari tubiri cyangwa se ari cya gibox kinini
none wabonye buriya
umuntu utifite se udafite ayo ngayo kuki yajya kugura afunitse ataguze yaguze se amasukane gusa ibiciro byo bigomba kujya hasi nk'iki kintu
abadepite hari ikintu bagarutseho bati mubanze mwongerera abanyarwanda ubushobozi nicyo kintu cyagomba gukorwa mbere kuko n'ubundi ntawe ujya kugura shaguha kubera ko ayikunda ni ikibazo cya mikoro make ubwo rero nahoze numva minisitiri navuga ati ni ibintu tuzakomeza tuzarwana nabyo mu buke bukeya mu gihe cy'imyaka nibura itatu shaguha zikaba zimaze kuva ku isoko ry'u Rwanda dore ko ubu ngubu bagiye gushakisha uburyo bakongera amahoro nibura zikajya zisora 100% ariko nabyo ni mu rwego rwo kuzica intege
hanyuma rufo wizeje dite ati ikibazo iki kimenyane no bintu bibi.